kaa ni mbaya, ni mbaya. Buddha, karibu kukwetu kawelewi luga. The peace prevail to tafu na more than they can chew. Amani jikoni na pika truth, can't shut me na weak truth. PSA kwa speaker tu, sio lazima zusha, pia inaeza praise tu kan kupigwa buto. Destiny delayed to sin and normal. Guess what? The pen is mightier than the sword. Pasi make peace not war. Newanyita ogwo. Nishaona noma ni mbaya. Niko mbele ceasefire. Lini vita itaretire. Kani mbaya, ni mbaya, mbaya, ni mbaya. Wacha chachisha, rada chafu safisha. Wacha lalisha, oya pisi na bisha. Toka kwa giza, sinajua value maisha. Kwani nani unatisha, hivyo ndio basi meisha.
Yeah. Sina time ya chuki, I'd rather love. Mtaani ya money, I'd rather love. Acha nseme tu sahi, peace and love in the sky. Sina time ya chuki, I'd rather love. Mtaani ya money, I'd rather love. Acha nseme tu sahi, peace and love in the sky.
Vidole, Bexa in the sky, Bexa in the sky, Vidole, Bexa in the sky, Bexa in the sky, Vidole, Bexa in the sky, Bexa in the sky, Vidole.